Sizwe, I'm lost for words mfanekithi. Enhle kangazi ngithini? Ngiphela ithemba. I've lost hope. Kuright, kuwrong, kuwrong, kuright. Enhle zonke itori zenze sense. Honestly, I've lost hope. So, son, hey, angiphelelwa amagama. Marada wise unkulunkulu yazi. Yawu God uyazi shwa. Somehow kuzawulunga. Somehow asazi kanjani but kuzawulunga. Like say.